nyimbozatu.com.
Tony Mula aka Soft Boloko Abai Chaba Napo Nyapo Nyapo Nyapo.
Easy Made it.
Ni type Yeshupo kusanga tiobe size ngata uture kwa mchanga Nkama kupu kaka chelo kumacha Tubana natula lava pepe wawasha Ati mami nale pula haba na vale kula Chari na mailu bapululu vale pula Mune aseli ni socha wa minda nale pula Mwanzi na pita baby ave kutite Mifetu ni shita batebo filiche Muasona ponena kasote mikonena Nakapenda ma na pushi ni sumina Ilisona lipenteka na tisilako Mbela aba na munina silapu Nichiwa ifi matilo ichaishiwa kumpika Kwini leti bonzi kukwipika Lulisha pakodi tokube kukudedeka Tuwa na musike usamfisha Kutamfisha tia popeka Domo timachari tekanya Domo timachari tekanya Fati tefu fika pamiso chari kumpuka Lulisha musana wadi kontoka Bala kontoka Bala kontoka Hima type yaba Hima type yaba Echaishiwa kumpika Echaishiwa kumpika Napa bonzi kukwipika Bonzi kukwipika Mwana korido kuteteka Korido kuteteka Natubano kusamfisha Kuchapala nifa kutamfisha Chapo afe Chika teka panganda qualified Chena nizita chila ndati qualified Chila nsisha mubongo mutimola fimba Mbafezi njibri ote pachilinga La mami sha chipinga Shapu shapu chisori chafuapu Mami ngumfuako Ufatia shali neka nalikolwa Isamunia hii bati mwalikolwa Mikabote shapu sisi mwalikolwa Walipusa na matilo techitenge Pakali tente Bala kumba wonsi na pache tente Kwa tini pete, bati pete Niwe supu yanzi mani mori tente Eso sapente, siye tuende so Michi waifi matilo ichaishi wa kumpika Kwini leti bonzi kukwipika Lulisha pakori tokube kukuteteka Tuwa na musike usamfisha Kutamfisha tia pupika Domo timachari tekanya Domo timachari tekanya Tefu fika pamiso chari kukuka Lulisha musana wadi kontoka Bala kontoka Bala kontoka Hima type yaba Hima type yaba Echaishi wa kumpika Echaishi wa kumpika Napa bonzi kukwipika Bonzi kukwipika Mwana korido kuteteka Korido kuteteka Kuchapala ni mfa kutamfisha Chapo afe Yo Yo
You are also here
Vizimi empire I got you
Vizimi
Mishiri swa gaz Yo Napo nyapo napo nyapo napo nyapo Napo nyapo napo nyapo